Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyan gasa asadit meter bandi 1925 rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qab nagan kenya kabaja bakajirtan marat sanagaud aggeffato ta kenya tamoltan guyan arda fulbanaja barakuma lama fuqda sagal kesum mesitun kesanarra antujube horat
kanududu bisumani namodandi tidaggeffato ta kenya kamoltan wal talen gargar sanamoma martinu sochina no gambela kesat geggesan yero fakkadaban tokumam motumota beksisejira matoto dorraqamnu kesatokko
President in Ethiopia Africa kibada watajran lamiwan Ethiopia gamasjran walin le walarganiru gabasa uduke sati dibena no dreda wa kesatar gamelajsun qopi kale sajal qamnef mari walda orthodoxi lajsun gabasa kale sene kutalamata lamanu garaboda diata hangatumro saganta kenyatin walin turajanna gutuma uduf namo
Waltaleen gargaarsa namoomaa martinuu sochii naannoo Gambeellaa keessatti geggeessan yeroo addaan kutuu isaanii Itoophiyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Murtii kanarra kan ga'ame kaleessa naannoo Gambeellaa keessatti haleellaa geggeessameen hojjetoonni gargaarsa namoomaa ajjeefamuu isaaniif ta'u Itoophiyaatti eeggataa qindeessaa gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa kataan Stephen Weir Omano VOA'dhaaf ibsanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew jaalannetu dhiyeessa.
Konkolaataa gargaarsa dhala namaa deddeebisan irratti haleellaa dhaqqabetu tarkaanfii kana fudhachiise. Aangoo'aan kun waan kaleessa ta'e VOA'f akka ibsanitti odeeffannoon jiru argachuu itti fufee jira jedhani.
But what we know thus far is that three of our colleagues were traveling on
kan hanga ammaatti beeknu waayilota keenya sadii gara mooraa baqataa Nuunniil deemaatu jiranii lama hidhattootaan ajjeefamanii inni sadaffaan miliqee ba'ee jira haala uumame kanas isatu nutti mee jedhan lubbuun isaanii kadabree lameen lammiiwwan Itoophiyaa kanneen jaarmayaa sadarkaa addunyaa Action Against Hunger jedhamuuf hojjetan ta'uu dubbataniiru. Maatii isaaniif jecha eenyummaan isaanii ammaaf hin ibsamne. Haleellaa kana eenyu akka dhaqqabsiisees waan ibsameen jiru. Aangoo'aan kun akka dubbatanitti sochiin dhaabbatoota gargaarsaa hundumtuu yeroodhaaf naannoo Gambeellaatti dhaabateera. Kunis mootummaa biraa waan dhageenye fi haalli hojjetoota keenyaa maal akka ta'e amma baramutti jedhaniiru. Dhimma kanarratti aangawoonni bulchiisa naannoo Gambeellaas ta'e kan mootummaa Itoophiyaa waan dubbatan hin jiru. Walga'ii fi leenjiif naannoo akka hin jirre kan dubbatan aangawoonni naannoo Gambeellaa tokko tokko yaada ofii ibsuus kan hin dandeenye ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Kan waggoota 37 biyya Afrikaa gama kibbaatti argamtu Zimbaabwee hoogganaa turan Robert Mugabee umrii isaanii waggaa 95tti du'an boqotan kan isaan irraa taayitaa fudhatan pirezidaantiin Zimbaabwee yeroo ammaa Emerson Mnangagwa fuula tiwutarii isaanii irratti du'an boqochuu Mugabee kana beeksisan mormii yeroo dheeraatiif biyyattii keessatti geggeessamee ture booda bara 2017 humna waraana biyyattiitiin taayitaa irraa buusaman Mugabeen. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan waliin marii geggeessanii jiru. Saahilewarq marii isaanii kaleessa Afrikaa kibbaatti geggeessan kanarratti waa'ee balaa biyyattii keessatti gidduu kana lammiilee Itoophiyaa irra ga'ee dabalee dhimmoota adda addaa irratti dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Yaa'ii waa'ee dinagdee addunyaa irratti xiyyeeffatu World Economic Forum 28ffaa irratti hirmaachuuf Afrikaa kibbaa kan jiran pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee lammiilee Itoophiyaa biyya jiraatan waliin mari'atanii jiru. Walga'ii kanarratti lammiileen Itoophiyaa argamanii gaaffii qaban pirezidaant Saahilewarq gaafachuu barreessaa itti aanaan hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa Naawii Musaa himanii jiru.
Wanni kaka'ee jiru akkaataan namootiin asitti ilaalaa jirru kuni. Nuti gama kan keenya hawaasa kana gama tokkoomee bu'aa buusaa jirra ikonoomii biyyaa irratti illee wanta tokko tokko daballa jennee qalbiin keenya obbeekaa bakka taani awasni biyya keessa jiru immoo awasni mulaallu kun immoo xiqqoo jibbaa awaasarraa qaba. Keessumattu immoo awaasa baqattoota Afrikaa irratti miidhaa geggeessisaa jiramu miidhaan irratti xiyyeeffate kan Afrikaati. Kanarratti akkuma hawaasni dubbatu kanayyii mootummaan biyyaa kun rakkina fidan yookaan immoo bu'aa nuu qabu jedhee nu amanamu akkuma hawaasni biyyaa kun itti nu laalutti nutti jira mootummaan illee jibbaa nurraa qaba yookaan immoo bu'aa nuu qaban jedhee nu laala. Waan kana gama mootummaatiin akka agartanitti wanni mootummaarraa fi qaama politikaa irraa mul'atu maalii kan jedhu.
Kana malees balaa lammiilee Afrikaa biyyas jiraatan irra dhaqqabu maaliif mootummaan to'achuu dadhabe kan jedhuu fi qonsulaan Itoophiyaa Pirootooriyaa jirus tajaajila isaa lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraniif waliin nuuf haa ga'uu gaaffilee jedhu kaasanii jedhu obbo Naawiin.
Isaanii waan gaafataniif wanta kana akka balaaleffatanii fi rakkina namarra ga'aa jiru walumaa galatti akka balaaleffatanii fi ammallee walga'ii isaanii isa kaleessaa irratti akka waan kana bal'inaan kaasanii qaama mootummaas jiruun haasa'anuudha kan isaan nu ka'an.
Obbo Naawiin dabalanii amma haalli jiru tasgabbaa ta'uu himanii gidduu kana lammiilee seera qabeessaan itoo hojjetanii qabeenya isaanii saamames hawaasi baqattoota galmee galmeessee karaa mana murtii akka qabeenya isaanii argatan taasisuuf himata banuuf jira jedhani. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Gama biraatiin Afrikaa kibbaa okkara torban kana keessa godaantota biyya ishee keessaatti xiyyaafate geggeeffame xiinxalaa jirti. Akka aangawoonni jedhanitti okkarichaan lubbuun namoota 10 kadhabame yoo ta'u kabiroo baay'een madaa'unis beekamee jira. Biyyoota Afrikaa kabiroo waliin hariiroo Afrikaa kibbaa qabdullee miidhee jira okkarri jibbinsaa biyyatti keessatti geggeessamaa jiru kun. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa haleellaa dilbata dabre irraa jalqabee lammiiwwan Afrikaa kibbaa konkolaattota fe'isaa oofaniif kabiroodhaan geggeessame kana cimsanii balaaleffatan. Lammiiwwan alaa carraa hojii dhalattoota biyyattii saaman jechuudhaan haleellaan jibbisaa kun kan geggeeffamaa jiru. Ramaphoosaan akka jedhanitti kan magaalaalee okkarichi keessatti geggeessame Johaanisbergiif magaalaan galma mootummaa biyyattii Pirootooriyaan keessatti argaman kutaa kaabaa biyyattii kan Guuteng jedhamu keessatti agammaatti namoota yakka sanaan shakkaman 400 qabamu isaanii dubbatanii jiru. Karagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abuuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis daawwannaa guyyoota 3 Mozaambikitti geggeessan dhaam 3 fuulleffachuudhaan xumuranii jiru. Ummanni guutummaa ardii Afrikaa irraa deeme 1500 tilmaamamu kaleessa isteediyemii magaalaa Maputoo keessa ala ta'etti ennaa walga'etti abdii nagaa fi araaratti fuulleffachuudhaan haasawa dhageessisanii daawwannaa isaanii eebbaan xumuran Poop Fransis. Dhimma wal mormii amantiif siyaasaatiin wal danqaa fi rakkoo hedduu keessa ka jirtu Mozaambik keessatti daawwannaan guyyaa 3 Poop Fransisiif yeroo gabaabaa ture. Daawwannaan isaanii ittaanuuf gara Madagaaskaaritti deemuun isaaniis beekamee jira. Gurmuun humna waraanaa fi hoogganoonni siivilii Sudaan eegaa waliigaltee araara mallatteessanii as torbanneen as dhihoo keessa roobni cimaan biyyattii keessatti bu'aa jiru akka galaanni Naayil guutee lola'u taasisee manneen kumaan lakkaa'aman mancaasee jira jedhamee jira. Hoogganoonni siyaasaa Kaartuum keessatti waa'ee mootummaa haaraa gadhaabuu irratti yeroo mariitti fufanii jiranitti manneen kuma hedduun immoo bishaaniin liqimsaman jedhamee jira. Yooma akka gargaarsi dhaqqabuuf waan beekame hin jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 1980 erga bittaan warreen adii kufee booda waggoota 37 Zimbaabwee bulchaa akka turan Roobert Mugaabeen umrii isaanii waggaa 95 du'aan boqotan. Hangi tokko akka goota bilisummaa qajeelfama ofiif dhaabatanitti yoo faarsan kaan garuu filannoo waliin dhaan dinagdee biyya yeroo tokko Afrikaa keessaa beekamtuu mancaasan uummata ofii shoror keessan jechuun balaaleffatu. Gabaasaanittaa Paul Haraaree irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Zimbaabweef pireezidaantii jalqabaa akka ta'an Roobert Mugaabeen bittaa abbaa irrummaa waggootii 37 booda seenaa wal makkee dhiisanii darban. Yeroo dargaggummaa isaaniitti Mugaabeen sochii ribxe loltootaa kan bilisummaa Zimbaabwee argamsiise hoogganaa turan. Yeroo sana goota bilisummaa jedhamanii biyya dur Rodeeshiyaa jedhamtu Zimbaabwee ammaa keessaaf ala faarsamanii turan. Rodeeshiyaa yookaan Zimbaabween yeroo sana koloneeffannaa biyya Biriteen jala turte. Mugabeen duraan jechuun bara xumura koloneeffannaa sana duula waraanaa siviilotaa ta'etti lammiiwwan biyyattii araara akka buusaniif gaafataniiru. Gara jalqabaa caasaa barnootaaf kafayyaa babal'isuudhaan Afrikaa keessatti biyya sadarkaa guddaarra geesse kan godhe Mugaabee ture. Garuu barri darbaa yeroo adeemu Mugaabeen kanneen yaada addaa qabaniif obsa dhabaa adeemanii dhiittaa mirga namoomaa cunqursaa fi filannoo irratti shira hojjetan jedhamuudhaan himannaan irratti dhiyaachuun dabalaa dhufe. Lafti qonnaa jarreen adii harka ture gurraachota muuxannoo hin qabnee fi qonnaa jabeessuuf kanneen maallaqa hin qabneef ega kenname booda oomishni biyyattii kufe. San booda biyyoonni gama dhiyaa Mugaabee fi michoota isaanii irratti uggura kaa'an. Kunis bara 2000 keessa ture. Lammiiwwan Zimbaabwee hedduu fi maallaqa hojii fi mi'a gatii madaalawaa baasisan argachuun waan hin danda'amne ta'e. Kanaaf hedduun Mugaabee balaaleffatan. Bara darbe jechuun 2018 Mugaabeen baroota dheeraaf aangoorra turuu isaanii sirri akka ta'e VOA'f ibsanii turan. Yeroo sanas ta'ee yeroo aangoorra ture hundaa gara biyya heeraa fi seera qabdu gara biyya bilisummaan uummata ishee eegamu akkasumas haala itti uummanni keenya walaba ta'e keessa jiraatu argamsiisuuf bo'aan ture jedhan. Umriin isaa 28 kan ta'e jiraataan magaalaa Haraaree akka jedhutti waa'ee Mugaabee kana yaadinni qabu wal makaadha. Robert Mugaabeen jalqaba sirrii turan garuu san booda iddoo tokkotti dogoggora hojjechuu jalqaban jedhe. Mugaabeen umrii isaanii gara 90s yennaa seenu dhukkubsataa ta'aa dhufanii haati warraa isaanii kan hagas uummata biratti beekamtuu hin ta'in aangoo harkatti galfachuudhaaf qophoofte. Waraanni biyyattii sana diduudhaan dhaabbatoota mootummaa to'atanii Mugaabeen aangoo pirezidaantummaa irraa akka bu'aniif baatii sadaasa bara 2017 dirqisiisan. San booda yeroo dheeraaf itti aanaa Mugaabee ta'uun kan hojjetaa turan Emerson aangoo qabataniiru. Isaanis Mugaabee irratti himannaa dhiyeessuu didan. Inni abbaa Zimbaabwee bu'uursedha. Zimbaabwee ishee walaba abbaa bu'uurse Mugaabeen jedhan. Mugaabeen bakka awwaalcha goototaa kan Haraaree keessatti awwaalamuuf jiru iddoo boqonnaa ishee dhumaa biyya dur bara dheeraaf hoogganaanis uummata sana arguu hin dandeenye. Eenyisiin kan Afrikaa kibbaa jechuudha ibsa baaseen du'a Mugaabee gaddatti dhaga'ame ibsee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata yeroo mara kadheessin wallee biyya alaa kanaan sagantaaf itti ceena. Front row center in that little white church. I was singing about a baby laying in a manger. 8 years old wearing angel wings. Yeah, and to this day that's what you see. I've been daddy's little girl since my first cry. And it was hard turning. You told me I was gonna take the world by storm. And Mama said you cried all the way home. You think I'm strong. You think I'm fearless. Even when I'm in my Carrie Underwood walleysef heddu galateefan chukungunyan kajadamu dukubi virusin namatti darbu ergaji andurat dredo akesette mudlate akkamotu manjet etnama kuma digdama calutu rattargame diben kun mallamatolcha esadufi namme ofi ofirattarge maltolcho male jede soran dredo hospitala dilcorra kesa ogesa ibe namakesa dr Khalid Alif namadibe kanan qabame hospitala cisu dubise kutalla mafaft umra kuno
Dr. Guddoos galatee fadda agatar gitee tana mitana lubbu da fanjira
hangeran ma anar maanta na argitti da mon kubanan lubbu da gelentidan
maanta na dubisu jukunene mira namadiba meten hospital jisu jurke sanam tokko mira edadabdulle wani ejete guddoos galatee fadda me dibika na yomu furrat targete mal sitolchu jira kam sitolchi
even kule egane gele sorbe ta kadurana egale ammo kana jabate guya afur arrawch matana dukuba qamina hadode bimarati duwa qamni mokka tasan bakalay da yedun qaba na fecufana qaccabse munawum naki yewun gana qaccabse arkam qamu yajejun dende wali gala nyata nyachun dende taun dende inna dukubi matana dukuba na walla chisa dilbi undi abachun dende yamu gadin taju olkaun dende namni won olkasi male qamu fon danna
ቀበችን
እንደው ወጣውን ቢሆን ወጣይ ወልከውን እንደው ሁናውነት እንደልቁባን ማለት ቆይ ማይጋን ዶክተር ብራድ ፈማለ
አይ የሚራ ጉዶስ ገለቴ ፈዳ ዋጊ ቀበናን ሲቀበይ ሲፈይሽና
እሺ
የሚራ ገለቴ ፈነገር ዶክተር ኻሊድ ደብን ዶክተር ኻሊድ ለሚድ ኩብካኑ ፍራት ተርገ ኢጆለሞና ምጉዳሞና ማከሜት
ጀሎ ወጋ ሸኒ ብራ ጃሃጅ ብራ ኩብሰ ቢፊ ብራ ለማ ምጉዳሞ ምጉዶና ማውን ተርባታማ ጅራ
እንዲ ሁንደ nami fayye bay fanjira
dinu fayyeni gan sabitta ma ulila le torban to kuje nami dukku ba dadda kalam dukku wota namara to ngi dai sansa wada kabantu ko to wafa da male yash sabbi ji uja furtu ti gre liga gesina garu sambodan sequel yani to want to tila namara da ve fayye ji ramu dukku ngi wanti namu bakki islam o no me namu dukku sun garte bakki islam jilba ko me gadi sanato harka fi bakkala tele harka sanato isan kun ጀነሜሮ ሪባፋኒስ ድርቅን ለፋከፋን ጉዳ ምንም እንደ ኩባ ከነራ ፈየልኝ አቶ እሱ የምን ስርት ደለጉፊሽ ነመርከሽ ነመውንዳንሲ አማ ፐርሰንት ኩረሸኒ ይበከናት ይሮባ ይፍረትሩ እንደዳሉ ኩምኑን ኩምኑን መቻኔ ድኩሳይ
ዶክተር ኻሊድ አሊ ሆስፒታላ ድልጮራ ድሬዳዋ ወረዱ ቢሱጅራ ዶክተር ጉዶስ ገለቴ ፈዳ
አክሽር ገለቴው ባን እንደዛ ይንከ ገለቴ ፈዳ
ወረዲ በመለን ዋቂ ቀበናን ሰንቀበይ ሰንፈይሽና ጀነኔ ኮፒን ረተኑም አንሶላ ለኸት ነጋምቡል
kada ke fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti walfalmi adem samana lubuma orthodoxi nanno oromia hunde sufta sifama jiru karana gan hiku folit diatani marechun barbaach sata usa abbotina manta gamalamanu radio sagale america walin turti tasasan dubbatani jiru muktar jamal abbotia manta mana manta pataskana orthodoxi tawahido ethiopiaf koreesochi hunde fama manalubuma orthodoxi nanno oromia walit fide maritasis kareesa kutadura esun kenyani adatama marikale sarat kan bataskana orthodoxi tawahido ethiopia bakabuun maricharatter matan malak hiwat qomos saba walde yesus seifu galata gafi gama oromiaati diyaata ibbara harka sadde tamani fudanna waye wangella fan oromo lallabamu ftajajil lafan changi gesamuni deggerra garu manilubuma orthodoxi oromia addatta abachun walda orthodoxi kenya addan facasu tinuges sanam fudannu jedani turan harra kanarra ka udan bakkabua kore gama oromia malaka gannat qomos abba gabra mariam ነገሳ ጋፈቴ ሙክታር
ሚያስረትሞ አባ ገብረ ማርያም ዲሞተ ሀንገ አማ ሂንካቲን ከን ጋፊ አባ ወልደ ኢየሱስ ካሰን ከናፍ ዴቢታ አጀተን ገባፍቲተኒ ኑካሱ
አኒ ወንተኑ ገደማየን ነሞተ ባየት ሂንገል ጋፊን ከኝኩም ጀቹራ አባ ራከን ዱቢሳኒ ማረቱ በቻጅሩ አባ ወልደ ኢየሱስ ልጁ ጋፊን ኩን ሂንገል እንጅራይቹዳ አማሳማ የቻጅሩ ኢትዮጵያ ኪ አፋን ሰድተኒ ሸኒ ወልቱ ጅራ ቦር አፋን ሰድተኒ ሸኒ ኦል ከነቱ አፋን ኮነን ተጃጅ ለመጅራ ኤውቱ ሳንገጌሳ ኤውቱ ሳምቡሻ አጀቻጅሩ ናሚ ሳምቡሹ ቁልቁሉ ሲንስ ኢትዮጵያ ሳምቡሽ አፋን ሰድተኒ ሸኑ ኩን ጋፊ ጋፈተኒ ቁልቁሉ ሲንስ ጋራ ዲዲ አርጋቹ ቀቦ አፋን ገኛን ተጃጅ ለምና ጫሳን መታ ገኛን ውፋዲሪሩ አቡማ ዳንገሩ ቁልቁሉ ሲንዶሲን ኢትዮጵያ ነው አቡሹ ጀነኒ ጋፍቲ ጋፈና ዴቢን ኩን ዴቢው ፍጥረጅራ ታይቹዳ ማሌ ሲንዶሲ ሁማን ጅሩን ቋማ ባንካን ካሳን ካኖሮሚያ ድዋ ሞርማ ጅሩሚን ሰላሰለም ኢትዮጵያ ገጅሩዩ ቦርጋ ከነጋፋቹን ቀቡ ካንጅሩ ሞርማ ጅሩይቹዳ ካናዲ አከባ መንታቶ ኮጣባን ገረሰባት አሊ ኤርገመባፍ አናፍከነሜ ኡማታ አፋንሳን በርሲሱዳ ኡማታ ጃድገሽራ ፎንሳል ዲገታ ቸኑፍ ደካኑም ኤርገምኒ ከኛመሌ አፋን ቶኮ ድዋን ጣቃ ተጃግላ ካንጅሮ በሩምሳ ክርስቶስ ከንጅሮ ካ አፋንሰ ዲፕሊሜሽን ኑ ጋፍቲ ጋፈኒ ጫሳ ዲሪት ፈተኒ አማንታዛኒ እገቹ አፋንዛኒ ምረቹ ቸኑዶሲኒ ሞ ቶኮ መ ኢትዮጵያ ከተቹራ ጋፍቲን ኮን ሳይክላይ ዴ ተክነዲዝምን እንደለመታ ቸኑዶሲና ኮ መታ ኢፈይ ሳይክላይ ዴ ተክነዲዝምን ካንጋፈቻ ይሩማውን ማነሉቡማ ናና ኦሮሚያ አፋን ኮነን ተጃጅለማ ጫሳና ፈድሪሩ ጀሬ ዮርሞን ጋፈቴ ኦሮሞ ቱዲገሞሞ አማራሞ ትግሬሞ ጉራጀሞ ሰባብ ሰብለም ቱዲገሞ ዮኦሮሞ ለፋንሳን ተጃጅለኒ ዮኦሮሞ ጫሳን ድሪሬ ማሊብ ዲገመኒ ኦሮሚያ ኪያ ቡዋ አዳነ መርገቻ ጅሩቱ ጅራ ኦሮሚያ ለፋንሳን ተጃጅለሜ ጀናን አፋንሳን ሪሶርስ አይገቲ አፋንሳን ጆልጀ በርሲ ፈደና ቡዋ አዳነ መርገቻ ጅሩቱ ዲገመመሌ በተስካኒ ኬኛን ዲገምቱ ኦርቶዶክስ ተዋይሮን ዲገምቱ ሲኖዶሲን እንጂራሙ ከናፍ አጋፊ አባብዩ እንገሊንጅራ ከንጂዶን ካበ እንገሌት ሳይብዩ ቶሌሞ ረኮ ረኮ ማለቱ ጅራ ከንጂሩ ካሰኒሩ ረኮ እንጂሩ ለካኒ አሳሜንሙ
ሜ አመሞ ገመ ጎለባሲት ዱፍና ከሰትዩ ገመ ከሰለሜኒኑ አመንቶን ንጅሩ አመንቶንሞ እሲን ደጋ አጅሩ አመሌ ገረፈለ ተቆቲት ዱፌ ረኮን ኩኒ አከፍረቱሌ ፈዳ ሐዋስኒ ባላን ማልቱ ፈለጀቱ ጀልቀበ ጨራከና መላከዮስ ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ይፋከኑ
ፋምንታን ኦርቶዶክስ ይሁን ድምጡ ወር ጋሲ ተደግ ይፈተኑም ትከሰኑ ኡመንኒታ አፋኖፊቲን አከበረቱ አፋኖፊቲን አከበርሲሱ አፋኖፊቲን ማከቅዳሴ ከነሱ አፋኖፊቲን ቡልጂስ አዳዳ አካርገቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ይወጀቻጅራ ቡሪስ ይወጀታ ወር ጋሲ ካምተኑም ትከሰኑ አባን ገዳስ ቄሮኒስ ሁንድምቱ በከጅርተንት ወር አመንታን ከነ ነፈካታ አመንታን ኩን አመንታከ የጀተኑን ድከሰኑ ክፍተኒ ቃማን ዋዬ ከነከነ ሂምብርባና ወሪ አማ ከናንዱረ ጀደለኩን ሬዲዮ ዳዋን ባይ ረገኘ ረጋዚጣንስ ዋን ባይ ረገኘ አመንታን ኦርቶዶክሲ አመንታን አስጠኛት ጀደለየ አመንታን አስጠኛት ምጂ አመንታን ኦርቶዶክሲ ሁንዱ ማፈቅጨ አንቸን ማመንታን ኦርቶዶክሲ ኦርቶዶክሲ ተውዳፍ ወንዲ በርባችስቶ ኮንጅሩ ቆንቃሚ ተንበርባችስ ኮኪነ ኝማሚ ተንበርባችስ ነመተው ብቻ ድጓኒ ሂንጋ ሂንቶላናን ጀዱማሊ ቦርሁንድ ከኘ በከቶ ቆሩብኔ ወልመሪያኒ ወን ረቴ ወሊን ጋሰኔ ጉኔ አካ ኦሮሚያቲ ሀገረ ስብከቲን ወረዳን ጠቅላይ ቤተ ክህነቲን ንጋ እሰርቶ ጀኔ ቆንቃ ናከብርጉ ለመሆጎኔ ኡመተ ወራሃማ አባ ፋንካ ሰንከነ ሁንዱማ ዋኒ ፋንካ ሰንከነ ሁንዱማ የሮቶ ኮንዴቡ እንደንደአሙ ሱታ ሱታ ዴቢስኔ ወን የሮቶ ኮዴቡስ ደፍኔ ዴቢስኔ አኮ ኡመተ ከኘ ስንጠብል አከ ጆለ ከኘ ስኑራ ፈጋኒ ኡመተ ቀባን በተስካን ኩን አንጅራቱ ኡመን ሆንጅራን በተስካን ኩን አንጅራ ስለዚህ በተስካን ኩን አንጅራቱ ኡመተ ወሊንና ኡመተ ተያጅለ ከኑ ዳፊሞ ኑ በከተኩ ተኘ ወልመሪ አለ ወንን አርግኔ ስንን አርግተኒ ወንን ስንን አርግተኒ ሞ ኑን አርግና ሁንድ ከኘ በከተኩ ተኘ ወልመሪ አለ ሰባ ኦሮሞቲፍ ለፈ ኦሮሞቲፍ ወነተው ወሊ ሙርቴ ስኑ ረጅራ በተስካን ሞ በተስካን አዲቻ ዳፊ ቢት ነገኝሽን በዲዛይርቱ ብየቲ ተሚስ ቶኮ ታኤ ኡመኒ ወልከበጀ ወሉልፌቴ ወልጃለቴ ቶኮ ቶኮ ዋንጋሪ ያዴ አከደርቡ በርባድ ኦርቶዶክሲ አመስ ከናከጎን ሁንድ ከሰን ኮታ ወልመሪአና በከቶኮ ጤኘ ወልጋፈና ወላመንሲስና ወሊን ወጀና ወሊን ተጃጅለ ጆል ኦሮሚያ ትከሊና አመስ durattis isinin jaaladha isinin kabajan jedha
memo carraaduma kesatuyu kallatti fala hordoftonni amanticha gamalameeni nu yaanni isaani gidduti burjaajaatin injiranis akka boqanna argatan maaltu fala waanjettani malaka gennes qomos abba gabra maria mifimo carraaduma kesatuyu kallatti fala ratosonu tiyefattani
baayyee biqila abbaan kaasaniiru waani saba keenyaaf wantan dhaamuu barbaadu waani sabi keenya saba guddaadha biyyaas kan jirtan biyya keessas kan jirtan saba koo isinan jaalladha isinan kabajaa isintu nu guddise gaaffii kana kan gaafattan isinidha gaaffiin kun kan qasiis balaa makonninnin kan malaaka jennet abbaa gabra maariyaam nagaasaamin kan namoota biraamin gaaffiin kun gaaffii keessanidha gaaffii keessan immoo qulqulluu isin odeessitti isiniif dhiheessineerra. Ammas mana qulqulluu sinodoosii kanarraa gaaffii kana eeggachaa jirra. Namoonni baay'een abboonni amantaa, harmoonni, qeerroon, qarreen, shamarran hundumti keessan gaaffii kana eeggachaa jirtu. Gaaffiin kun nuu deebi'a jettanii mana kana kabajanii eeggachaa jirtu waan taataniif gaaffiin kun isinii deebi'a. Manni qulqulluu sinodoosii kun gaaffii saba kanaa nuu deebisa. Kanaaf abdiidhaan eeggadha. Hiriira nagaa baanee gaafannaa mirga keenyaa wantoonni garaagaraa nu bira ga'aa jiru. Kanaaf hiriira nagaa. In barbaachisu gaaffii dhugaa gaafanneerra gaaffiin keenya immoo mana dhugaa kana gaafanneerra nu eeggadha mana kanarraa deebii eeggachaa jirtan qulqulluu sinodosiirra qulqulluu sinodosiin gaaffii kana hin deebisu taanaan walumaan mari'annee saba guddaa kana teenya mari'annee fala kaa'achuu dandeenya waan taaneef isin sagalee keenya nu dhaggeeffadha bakka nu buufattaniittuu akka abbaa amantummaattis akka lammummaattis kanammoo. Deebiin irraa eeggadha. Isin immoo bakka jirtan hundumaatti abboonni gadaanii jirtan, abboonni bataskaanii jirtan, armoonni hundumti keessan kadhannaan nu gargaara. Kadhannaadhaan nu duukaa bu'a. Inni guddaan kadhannaadha malee hiriira nagaa ba'uun akka abbaa amantaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuufaa godhu gaaffiin keenya nuu deebi'a kan jiru abdii qabna obsaan nu eeggadha.
Malaakayoot Qomoos abbaa Walda Yesuus Seyfuu Galataa mana amantaa Ortodoksi Tawaahidootti. Itti aanaa hojii geggeessaa kan Finfinneetii fi akkasumatti immoo hoogganaa dhimma koominikeeshinii malaaka gannet qomoos abbaa gabra maariyaam nagaasaa koree mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa jalatti mana lubummaa oromiyaa dhaabuudhaaf socho'aatiniin jiru itti aanaa walitti qabaati isin lameenuu marii bal'aa marii gama fuulduraatti hegereedhaaf illee hawaasa abdachiisee fala fiduudhaa danda'u. Waliin taachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin baay'een isin galateeffadha ulfaadhaa galatoomaa fayyaataa isiniin jedha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Dilbataaf sanbata gama saatalaayitii naayil isaatiin qophii keenya boriitiin walitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.